Anaifuata sasa anaitwa Virus Mdudu. Mdudu mmoja! Mlete Mdudu mmoja!
Download kupitia smokemziki.com.
Virus Mdudu.
Jini apandisha mziki.
Virus Mdudu mmoja.
Smokemziki.com.
Shikamo. Tunaimba wote usio. Shikamo. Nipe maikio. Watoto Temeke. Watoto Buza. Shikamo. Nipe wote. Shikamo. Aseiba pige bao usio.
Shikamo. Shikakichwa akia. Akia.
Temeke, watoto Makambale, kiuni moja, kiuni moja. Tunaipa watoto
smokumziki.com.
Hino, tuna wate. Wanangu baba, baba, yana, kumana, waliseba. Tuime, baba, baba, yana, kumana. Sauti, baba, baba, yana, kumana, waliseba. Na kama unategemewa piga makofi kwa juu. Weba si piga makofi kwa spidi jombe. Kuni mangu kwa spidi siya mbele. Kwa piga makofi chepe chuma jombe. Kuni mangu wanangu siya mbele. Kaka video chua mbele. Siya mbele. Kwa tena ukubwa jao ulimu. Kwa mbele mafubu kemana baba. Baba, baba, yana, domana, warisema. Tuimbe, baba, mama, yana, domana. Nini, ukubwa jalala. Wauni, ukubwa jalala. Pino, ukubwa jalala. Uchafu wote wako na mtoto akijua mkono usikate wako bona sabini macho yangu weka maniki kwa sababu ataufunga sima haya maisha yangu hiyo taka mabaro mkubwa piga makofi kwa juu na tomana baba mama yana tomana walisema sima baba mama yana tomana baba mama yana tomana walisema meneja meneja habu yana tomana walisema macho ukubwa jalala ah I life ukubwa jalala RIP big ash magic that's a heavy. Body Babutia, Kati Kati, when I want a chap, Katu Wane, Chapana, Chakanya the Groom, Chapisha the Groom, Chakanya the Groom, Chapisha, the Macho Chakanya the Groom, Chapisha, Body Babu, Big Yama Kofi Matatu, Big Yama Kofi Matatu, Big Yama Kofi Matatu, Nagomana, Bere Bere, Wana Guaina Gusanda, Bona Bere Bere, Wana Guaina Gusanda, Singeria, Leona, Chesa, Singeri Kamanda, Basi, what them go. Pande, gupande, gusawa wauni, gupande, gupande, RIP wane tosye, RIP wane tumasera, tunaipa lakini tunamajonsi vido, RIP wauni, tatu mili, netano, RIP Chizibo, tika mwopepo ameia uga dunia. Eo na ndugu
moja ya mwisho piga asho pande ya pili. Piga hai raifu kwa heshima, usione
raifu kwa heshima.
Alaipi piga ashi kwa heshima, moja piga ashi upande wa pili. Si neno wanangu taribu ash. Weka ashi, alaipi kibao usio. Alaipi ndugu zetu usio. Ash. Lakini tuna majonzi usio. Changamsha vidole Fredinho chapu, moja tupo wengi. Alaipi kijino.
Anaitwa
Kantibale. Alaipi wa kuteleza kambale. Changamisha Fredinho, alaipiki bao. Alaipiki bao uri. Unaekash. Wekashi uri. Wekashi. Shika. Shika. Wauri, shika Fredinho. Shika, shika. Wanangu, tunapishana pishana kama Kariakoo. Asiyepishana unampiga bao, sio? Tunapishana pishana uwanja mzima. Asiyepishana unampiga bao. Tupishane Fredinho, tupishane Wauri. Tupishane Wauri. Macho.
Hadi bango tupishane, 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 Wauri tupishane, 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 Shiba shiba Yende ama nusiende Unyonge zambi wauri
Engineer Engineer
Shika po shika
shika engineer.
Shika shika napenda life. Napenda mashabiki wangu sojua bila nyinyi hakuna virusi mdudu usio. Msichoke mimi mwanenu, msichoke mimi napenda sojua ashi zio nyingi.
Download kupitia smokemziki.com.